Etamiro obukambwe obusukiridde kosa nokoze sovu ye mitimbagano bebino koddwa yonti bebikyasinze okuvirako abaana okuwanduka amasomero mugombola ya Kabaka ya Mucwa mutuba musanvu kaolo musaza Kyaggwe. Bino binokoddwa y'abaana bwe babadde nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu mu nteekateeka ey'enjawulo yakoleddwa akulira ekitongole ky'abakyala n'abaana mu ggombolola eno. Abaana bategeezezza nti abazadde bangi mu ggombolo eyo eyakawolo beesiwa amagengere olwo ne bakambuwala nga nabo abaana batya okubatuukirira. Bano era bakinoganyizza nti ekyennaku abo abatakozesa bitamiiza ate bwe babeera awaka babeera ku mitimbagano ne batabawa budde kwogerako nabo.
Tata tukutia otamiro ofuke ekirala naffe tugenda kutandikira wa okweyogerako okugamba kye tukugamba ng'otamidde okuba bukubi osamba busambi fuluma mu nnyumba otuggalidde ebweru otamidde oli mu nju omokkola agagambo
kya ate gwe omuzadde oba wandyagadde mbe ne future nze ŋŋanzi gwe walisosa okuntangira ne sitagenda kugulira kawalagi oba n'otakanywera ddala awo mba nange nnyinza okusobola okulaba future yange naye kate gwe ontumye eri okimanyi nasibya siridde erwa
atwala ensonga z'abaana n'abakyala mu ssaza Kyaggwe. Esther Nakafu akalaatidde abazadde obutasuulirira abaana baabwe mu kubalambika ku nsonga ezitali zimu.
Muwulidde omwana wano by'ayogedde bano abaana bye boogera ebimu babiraba babiraba era gy'ebiri n'otuma omwana katolo omwana oba omusindise kolaki ekitegeeza abazadde naffe abamu tuli kikemo eri abaana baffe tulemu olabirira bulungi abaana ate ffe bennyininyini ne tubasindika mu ki mu bikemo kati nno abazadde tweddeko tumanye nti nno bye tukola byonna ewaka ne mu community gye tuwangaalira abaana bano bakola ki babiraba mubawulidde.
Omwami wa Kabaka ow'eggombolola eya Mucwa Mutuba Musanvu Katende John nga yakiikiriddwa omuluka ogwa Butinindi Muwanga Twahiri yasabye abazadde okuzzaawo empisa ey'okugunjula abaana ng'ekyalo okusobola okukuza abaana abalimu.